Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wattara to bogi jande ga fandu hala Mamadou Samassé ko jamu wali sakrabe hedibe. Altner hande 13 février leedi mali ndir yabiran kartal sappo dido balla nyaloma hertanango radio bangal sisli radio e hewtagul jam ko woni darande radio le imadraji tawtagul jam le mali jawmudon le journal meden on jottabe jetti sanne men batou le de tatti mali burkina e guinée to wagadou tourne e mbel hakilaji mabbe dum do sembinde kabaru hewtagul ben yirwere lamu o humpiti futtingol golle ko ma texte le lewru avril waroru ndu ben ministre gumnindo e usine ngaji gal do ben totti gal do tajural ka nonno gollobe ko ma texte be kayna cikiti fa handi di ngon sembe kabaru jamen hande btl tere 13 février 2023 bismillah sakrabe le anor alandu fufu yambinte altenere hande 13 février nyaloma radio sisli kawrtal sappo dido ban gal yu radio e ben hewtagul jam le mali do kawrtal ben gal do kawrtal wadete e le alhali tidal ngoduka gilla 2012 ka ben ku badi radio ji temre jeegom ngundi le leddi de septembre nay chapadna e jetti ben e majji ngundi le fedde urtel e wi kambe ardibe be yalla mbere e wedro famu do darande radio e le gulleji tawtagul jam kedanna ko heban en kalifa guita e do fostango umar wegalu e sita sidibe
radio an way janginde basi an way nyifude iblisaji do so gollobe le radio ji di an pamino gulleji muden gori non kanko no detti madan kumba tangara gondo le fedde irtel nde o hollitiri wide o wi ko ni sembe radio yo dum yimbelbe buri fu hettinade dum buri yafirde jamare nde do ko nayri bangal mbirki lobbi e hokkude hakkilaji lobbi
radio yo hune ko wawata waddude jen e de jere sun halaji lobbi ana halale ciudi arajo jidi arajo ana nato sabe timunde metti hakune gube habande fayottade be jodobe kalda yalla jen e deejer ana hebe sun halade gonga arajo ke yu hune tan ko wadata jam
kanko noddirte Mohamed Ben Mamata Touré o wi gollobe radio be ana kan latir yimbel tiborbe kuminibe kabaru ndenaago ko wi do tawede fu ko hewi radio jidi nayirta ko bangal mudum no hejoju mudin din gori ya
bokku kulleji kewdi ana nyaki le golle radio handen sable nyolman handen halaji kewde an halede ciudi arajo jidi ko waddata jam neddo waba halde hala jam sun walan hokka yimbe andun ben jam e dewral hala yimbe ko heewi handen ana jandede ciudi arajo jidi yalla ba kalstan ko mal tewta handen yo jan e deejere gala nyolman handen gollo arajo fu hala jogata halta
yambere sappo dido ba ko yewi do radio dum wonde yambinede wakkande minen dokkobe kabaruji be min jogiti dalaji mawdi ko nayri bangal no kibirta yimbe le paminobe ma no golleji di worri kany no kabaruji worri gollobe don kan janginede no golleji muden din gorgi
herotobe hultivide darande radio na momni sane le hewtagol jam le malika non yogabe mabbe mettama ben yila mabbe dun jo kabar mudum wotne hakilo e buru fufu halaji kaltidi di ziyatata mayga wonko ben ka da fayango umar wegol e sita sidibe
tiagal yowtireji yimbe lebe fu bihi radio an nafasane ko nayri bangal jam e tejere be kollitidi radio dum buri battade jamar de sanne ko yimbe lebe kettinto
arjo tan wonko way halde halaji ko wadata jam e tejere min gemmi weltike sanne do halaji waddandi jam e tejere ko wiete do radio di jamma ila sugan sammi fami kulle hewde hen min gesum landama mi an halaji jati ana halede ciudi radio di ko waddata wolle kazina kon ido leedni aranno mal ana le niure gaale hewu radio handen mal fini sanne golle ciudi radio ana hani jotede sanne ana tiidi hala je e deejere wade suni wala radio
la base
yoga kettintobe kay kollitidi hejoji di saaji wakati dun yatta e fina tawa meden be mbi dun hani jewtete sona dun tan jam ko datete ko hebataake
radio so yoga antun abadi yetta ki radio lobbi yoga e ciudi radio ju ana tewta honane leedi mali ko sirta gaddu e tawede ko en won ciudi radio ji kewdi kasin ko halta hala je e deejere
mi citede wiri nyaloma hande no radio ji kewdi kanyen uddi leedi meden di do wayde denago
sakira ba tutul haklaji mo dukbaru yam bangal bem am facebook adi twitter kawrutal ministre en tato ben gullilo hakunde leede ben mali burkina fay kanye dun guiné wadama hakunde jetti jeenay ben ibdo jettiade jeenay février to wagadugo to ngallo kawrutal yo le men kabaru habbo rafinde nagule sahel ngel budum ben dunke en politika ko hobe holti wiide ngallo kawrutal ben nafa mudu na mumni sane do leede tatide bako traware yo dunke kabaru politika ko ngel jangdoto dun jangino lugoto do université bamako do mon ko handi almata traket en fostango sita sidibe
ces pays sont en train de prendre
1900
de led ana wonde fide dabireji kala huntina torraji di de led tati wolle modon nyol man handen misal modon leedi mali leedi burkina faso de leedi gine konakiri sa yewi handen torraji led tati de wolle modon ana satti fa wala sedan sabi du fudun leedi wotiri ku pecca le lam tuba kobe le maral mebbe ko batu wadaado hakkunan de led tati ana faabo be mangal padon be lamu handen heba bawde hunja torraji di de led feete modon gaddu e tawere fa handen be da hani fide dabireji le dokkondoro mebbe juude ngo yela don heba semme
beaucoup plus renforcé
comme texte fuditam golle ben lewru war avril warurundu do ngaldo tajuralla hokki dum ministre kumini do jago kanyi usine ngaji nyande aljumar jabbenende le kawrtal ben hakuna mako e gollobe ben kuma texte to segutun kanon kambe ardibe syndicat jidi holtivide ben dum do yata fil tagal imadraji kewdi kanko kedam men to segutun mohammed sisi wonko hebe ne ka defa songo umar way golle e sita sibe
tagal ko holliti wide golleji kuma texte di ngaram fuddule lewru avril warurundu kanko ministre kumini do kabaru jagoji mahamud Uldu Mohamed o wi detti be kan nangudi di be labbini dum
mi yetti ke ga hannen yalla famontunde jamaare ka gollobe lefizin kuma text bi en haani dokkundere juude yalla di golleji ko halfina en ana huntina hore fa hannen famontunde don wi do e lewru avril darton izin kuma text on fuddo mudunde kaddu leji e garaji tanirtede nanan mudum
ido halaji nangay hakkille Abdoulaye Jakite secrétaire général fedde sa gontonde gollobe kuma text to siguto o wi nyaloma hannden o golleji di fu gollaka tafen ko nayri bangal intinde machine ngaybi e yobude yimbelbe ko ndewata laamu o
halede wi kuma text fuddan gollele lewru mi ngami holaaki dum kuma tewta nyol man hande jaati be tinnobe mujjintina di machine ngaji kulleji kewde an hana wadde kasin gale nyol handen fe huuna wadaka
mi citede wi ndudo sudu gollirdu ko yaati yimbel ujinere e temete ton gollat ton joppi golle ile lewru utitande 2020 on ko Mohamed Cissé hebi ni studio tamani segu
to koroton holta wiide men direction ngaji jandeji leere wuro mbenna dangatene le commune bundu mbenna yiti warta e modu nyande aljumare sappo fevrier denno e wi seda fuji yo jon en kaborre bantaka mbaddi be de moto ngaddi odo golle o ka yonki fu fedaki e wi mabbe to gawoton hultam wiide me jon en kaborde mber gonnobe le mobile nyande asferande hippike do jokkole goto to suso koyra be tetimo telephone makko e kanye kanke ben kange sede mo o jogi non kanon basi fufu hebali mo de on wattu goto to dende aljama arjana banja wonno ben pellu fellube neddo goto jom ben jomu nabama hultal sawro yede bangal yotere meddan na verification hande e memman hala photo mo hala mudun heewi sane do réseau sociaux ngaji di men hultam wiide ko wiete persile kanyo dun lemru kumuni na sawra ben nyawuji kewdi kanko farmata ko jow wadi madraji yewtude kabar mudun keda fo sango sita sidibe
de hello noddere emergency plus netto goto yeddo o kabaru yi amato yimbeji heewbe le beme andede ko holliti lemru ka e persile wi ana wa nyawnde gorako bani adama ko holliti wi dun wa nyawnde yimbe ujnyaaji ujnyaaji le halaji makko di tiagon no wadi dum ko yaati mi ujnyaaji joyi won ko yidun do beme andede ga wada hakle hende dum wala gonga tiagon lugan goji wadaade yimbe andena kabaru cialal holliti wili jandeji mu en be nane fe bete goto wi hono lemburu kan e persil ana wawi sorre gora ko tomonte ga do tawribe holliti be lemburu kan e persil ana mojje cialal kambe doktoram be wino ga be do tawede fu be andina yalla so di kuleji didi jillama ana wa nyawnde gorako lewi professeur nyani munkuru neddo goto andudo kabaru nawa laaje roobe ko docteur fe goto wininta nawado hono di kulleji hono tewtira yimbe nawa ben tinno batto docteur noddirtebe urologue yalla an hebna chafaje ku nyonta en ku mujji
mobdi kabar jomen yontere abinde ben yu bijoore hitande 2023 ben latade gotundun pelle kewde sima to kidal tun e kanyadun imadraji fama en to lilam mutti kedana ko hebani umar wegol
e puddiran kabaruji di hijjore hitande 2023 be bimale ko be kanbe yarde be dun yahan fa ujnaaji sappo e taton be puddan iwde leledi ndi lelewru juin worworndu hitandi kande be bicciogo hijjore bangal privé ngaydi dun yahan fa millionji nay e ujnaaji temdre chapantati cefa bangal gouvernement dun yahan fa e millionji nay e ujnaaji sappo e nay cefa dum beydiriki ko yata ujnaaji chapande joyi e didi cefa kabaruji goddi kasanto kidal to gobe de no detta aza wadde bi ngaran hawrinde bawde mudo ngellana pewta e ko yimbel wombe sahle ndi buri fuhasin dinde konayri bangal ndenaagu kanye dewral en timindan dido kabaruji communiqué mo armée o wadle yonternde be bi imadraji mabbe dibe ngad le laamu moccobe kawi gube debe no der terroriste en be bi be bari ko yata himbe le muden chapantato en ayon dido imadraji be bi be ngadi dum wakkati goto le laamu koriansa
sekrabe en to en katene kabaruji ban beta ko men micino tan wa satu tum ta do be malamen 3w.tamin.org man no dum jamu 3320 do sede yotre meden magazine.
Altinere sappo etati lewru février 2023 nyaloma keejanaado radio le aduna studio tamani kan yirtel wondi fa ngada de yambere
yambere de maison de la presse do watta wakati sappo yande sisili mobe chubi o ana doga do e radio jam
radio gollirgal kaural
gollobe radio be kaural be gollanta
studio tamani kan yirtel wondi fa wada yambere radio yambere worbe kan e rewbe gollobe radio le mali
yewterende teddengal mudum hokitama ministre de la communication économie numérique et modernisation de l'état kanyu e président hak
altinere sappo etati lewru février 2023 les maisons de la presse wakati sappo yambere
sidio tamani e urtel
dokondiri juude do gollirgal radio
fa yirwere e deejere
kanyu e jang wartale mal
yewter meden do hawlu hande an yowi men do titalaji di ngadata le men mayo niger go tunduji si tunduji fufana e yupo e maggo den no he madraji kewdi ngada ma tun fufotode do hadale wi kambe dunke hawalu den no wi mabbe anahani e madra men hani saraji tekudi bame fewde e men bonondaji ngatedi le ngomayo e si umben ka ku fatia trawdi e madra won ko hebene ke da fasango umar bagol e sitasi be yo anyalle jom
sa yewi le ful mayara ne wongo nyaloma handin o wala fu ko cyontoda do hen sona europabi kanye manaji fa yotto bidoji ana doya do hen ko yimbele paddi hen kanko noddirte do professeur abdou kadiri umar touré andado kabaru hawaluji o wi wajibu jamande hokke do na hakkilaji lobbi ko gollata dido golleji ko
ya
yimbe jomirabe anniaji bondi wonko watta di bonon laaji feetide e mayon min gemmi mila handen dabri ana hana fiede yalla seryaaji winnaade ko naari hebugol hawaluji le leedni ana famtina jamaare fu e dende ko kaalteli leedi meedani tegal mudum kasin dabirji fie yimbe jangine honandi hawaluji wawata heewirede yalla jammaayon pati bonne
imma daraja no gondi e bamede do hen kami ngala bawde non kanko no dirte amadou dikko jottino kabaruji le soudou no dirte agence di bassin di fleuve niger o holitiri wite soudou humni do kabar haybude le fulma yarane wongo
anni adi wawa hebde lawon fey sun walani kalki goldiro do hebe hokke jama o yalla an fetet e goldeji sun hebe kalki ima muyi med wawa fide dabreji me kawta jama on fu me kala do en honane mayo han hebrede pati nyamar e nanamu yipele mudum med wawa famuntunde balle sugabe rawbe e sugabe jokolbe yalla be tinno be heiba jama yoydi ga sun walani kalki hokke amen
sina yimbe le be kolite darde mudum en non kanko professeur abdou kadri o holitiri wite
évidemment
gonga jatino jama an jogi darorgal mawdo an jogi darorgal mangal do hebugol di hawaluji sabe me yi le kubeje yogaje be juddinton perle be golleji en nayiri bangal hebugol hawaluji en nanan mudum do ana fawi do rentude laddeji meden di mide mila o dabiri got an han fede handen yalla jammaayo ndu ana hebe cegamu be juna fedde gonne kasin be yimbe mudum teginto homo e homo warta yippa nyamarde de janjidi
o yiso ni dun dalaka le ko warta ko kutteji kewdi matati le hen
ki arriva
ko warta ana burdu nawde toni e welte taguji meden sabe du ana wana tar sabe hewde nyablaji kewdi handen nyablaji kewdi ana bili e janji tundi le nyolman handen fesa jewi handen le izini ngaji meden di tuni fuko wontun fule jamay on tan yipete fayoton nukuje to kange aste nanan mudun ni tuni fule jamay on tan yipete ana wana tar sabe hewde en torraji mawdi di sifamud andal
aquatique
yimbe lo wombe do bomako do biyan andini dum hunde e kalid ati kandi nangede
bo burga gala donaw
mi e milo dan lam an han fide dabireji yewa nokku goto to janji tundi yipete kay nyamarde nanan mudum minke mi de miladu government an hane bamde sariaji yalla tonga fu wado hono di golleji bondi hannen an hasingini jati lamo fi dabireji nara nokku goto tan to nyamarde yipete ko walla e mayon torre on satti fa wala seran david an han fiede yalla ngol mayo ana rente jammudum heba modja sa yelo nyol handen fe janji men o rubinedi fu ana sobi di wawa fe yarede kasin minke mi de mila sariaji ana bama jati ko hatta nyamarde e kulle yogaje yipede lej mayo
soni imadraji ngadaka le ko warta ko ndiyan le ful mayo ranewo go wawa yarede kasen no andambe kabar hawaluji kullitiri wite do kadde ten bete hande do kabaruji meden jowi do hawaluji enji jeddira warore wassalam